Abasomesa abalasa obwennyamivu olwa gavumenti okulemererwa okussa ensimbi mu mbalirira eri mu bubaka y'omwaka gw'ebyensimbi ogujja olw'okwongeza abasomesa ba arts omusaala nga bwe kyakkaanyizibwako. Beerabiseeko mu kakiiko ka Paalamenti ak'ebyenjigiriza, Minisita omubeezi w'ebyenjigiriza amasomero ga primary Joyce Marie Kadukyu yategeeza nti Ministry teyasoosowazza nteekateeka ey'okwongeza abasomesa omusaala ba arts okutandika n'omwaka gw'ebyensimbi ogujja 2026/2027 nga bwe yali esuubizza. Kati abasomesa wansi w'ekibiina ekibataba ki Uganda National Teachers Union UNATU bagamba nti b'essuubi lyabwe libaali mu Sipiika wa Paalamenti yasuubiza okakasa nga ensimbi zino ziweebwa abasomesa bongezebwa omusaala naddala ba arts mu mwaka gw'ebyensimbi ogujja. Philbert Baguma, ssaabawandiisi wa UNATU, agamba amaaso agatadde ku Sipiika wa Paalamenti Anita Among okukakasa nti ensonga eno egguka.